through the Lord now, in the name and command of Jesus.
We pray in the name of
our Master
Jesus.
Oh, Lord,
is your life.
Come on, Lord.
God is
good. Yes, Lord.
Pray
in
Jesus.
As you believe,
let us expect that he remains good.
Let your tongue go to
God,
Lord.
Let your tongue go to
God. Yes, Lord.
Pray in Jesus.
Esula y'ekkumi n'ebbiri n'olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu ku bikulu kkumi na bbiri n'olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba bwe luti lugamba ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omusadde lye abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu.
Fresh in our mother's womb. Tewajja mwambaza.
No one clothes helps him to clothe it.
Yeye yakwambaza.
Ekigezo
bwe yatuuka mu lubuto ne yeekolerayo omubiri.
And he made himself to be body fresh.
Bibeera bya njawulo bibiri.
These two are very different.
Job 10
says,
kira mukama yatuukako omubiri.
N'atuwala
amagumba.
Kyokka
mukama oyo
omubiri.
Tiyeeja mu lubuto.
Mary.
Katijena ayambala mwambali
yokolera.
Nayambala matiya inamwaza
mubiyo.
So Maria.
Now Mary.
Na musala mubi.
Babu
yafuna mu omubiri.
Nayambalira
mu omubiri.
He got the fresh.
Yalwawo okusooka okukkiriza nti oli omwana.
Si
mwana gwana wula Katonda.
Yesu
ne
bazibu.
Alyoka amuggyeko obuyinza buli bw'alowooza nti omwana we oyinza okumulagira.
Tubona
bwe yagenda mu Yokaani suula ey'okumi.
N'amulagira.
N'amugamba omubisi
guweddewo. Ye
n'amuddamu
omukyala. Njagaza ati. Ebiroto ebinatuuka.
Yamugamba
nti maama.
Yamugamba
omukyala.
Kati ayogera nga
Katonda.
Yesu ye mazima. So kyamuwa kya kati.
Era
olutaku aliyo yasisira ne
Setaani.
Lwali lw'amaanyi. Okugezaako okukkiriza kakale. Okumanya nti Katonda era yajja buzimu lubuto. N'ayambalira mu omubiri. Tobola ku bintu makumi abiri eyo. Tulaga nti waliwo olutalo luno. Wakati w'omukazi
ono.
N'omusota. Kudaba maliriza awangamuse ne Yokaana. Yokaana wayita butya okubikuli.
Abali
okazinga ka Patmos. Yesu ye
bazibu.
Ne gye baali. Naye ye bwe baraba kama okujja mu kisi muno.
Kati
n'agamba. Gwe waleeta kuno omwana
oyo.
Kati agere ennombe zadde yonna. Ndikwata amateeka ga Katonda. N'obujulirwa bw'omwana. Yesu ye bazibu. So tuli mu lutalo. Kati mu lutalo luno. Ono yali n'ekwezi. Oba obukodyo bwagweyingiddwa okulwa Yesu ye bazibu. Oba bwe yateekawo okulabika nga atulwanyisa. Katonda ye nga bwe tuli abaana aba alina okutubikkulirako okulwanyisa Setaani mwagenda okuyita otulwanyisa. So mu kino bwe tweyongeredde okumanya
zimu
ku nkwe
zikolera
tobe 16
oli
ole 16
nikwasembeddeyo
ki Yesu ye bazibu. Katutandikira wekku twabatume essuula eyo ey'ekumi n'omukaaga olunyo lwe 16 nsaabasoma oteeke mu kisibiidi
ebikola batume essuula ey'ekumi n'omukaaga ebikola batume essuula ya 16 n'olunyi lwa 16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awasabirwanga omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga.
Yesu ye
bazibu.
Mu kusoma enkwezereza Setaani eri Katonda n'ey'ekkanisa
bwe
twakwatidde akanyomero kano akatutte ku lunyiriri
luno
okukebera omwoyo wa Katonda
oba
tuyita ebikolwa
by'obutuukirivu
ebikolwa eby'obutuukirivu by'omwoyo
omutukuvu
n'omwoyo gwa Setaani n'ebikolwa byagwo okukyusibwa kw'omwoyo okuva mu mwoyo mutuufu omwoyo ono bw'aba ajja wa Setaani
agira
mu lukwe olw'okwe twalakirizaamu omwoyo wa Katonda kitegeeza nkwe nzimu ku nkwe simanyi oba otegeera ekigambo ekigambo
nkwe
omuntu asobola okukubeera mu munda
naye
ng'agezaako okukulya
Yet they are trying to ensnare you within. Which they throw you into between
them.
But you end up selling your house. They may be your friends. But they are contrary to
what
they say. Let us go for here. And they want that house to not be
anything.
They continue to be your friends. Now this spirit,
Satan,
someone skips the heart,
it
goes so much where they have fellowship.
Yes,
praise Jesus.
They
pray so much.
And
they cannot read the word to see
it. And
what it does most
is to
take them off the word of God.
At least,
you can read the stories. Or you can go on the internet and you begin to access the
Bible.
Yet you're not in the Bible. That excites me so much.
So okay, I know for the story.
And you go get a story.
Internet.
On the internet,
to go back to
the story which is not in the words. Someone went to heaven, but they are not scriptures.
It's a story.
Natsanga yafuliranga bakamabe ebintu ebinji olwokulagula.
Yali alagula nnyo.
He was prophesying so much.
Daimon yamuliko.
The demon upon her.
Na yefutte mu moyo gwongo
nnamba. Say, I pretended and made myself be in the spirit of prophecy.
Eranga kyekigambo kye bayita leero yawukulagula.
And that's the word they speak there. You come, I prophesy upon
you. Yeah, baako gye weyeragulako.
You prophesy things upon your life.
Yes, you have to
read.
So
now what I can tell you in Revelation,
the
Bible says that the
death
of Christ, the spirit of prophecy which is right,
yes,
you
have
raised Jesus.
Tuli mbikola batume esule 16 n'olunyirwa 17. Oyo bwe yagoberera Paulo naffe nayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo abababuulira ekkubo ery'obulokozi.
Yes, you are right.
It was prophesied.
And
by spiritual people, it was
Matayo esula ekumi n'olunyolo omusanvu lugamba bwe mubanga mutambula mubulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunatera okutuuka muwonyenga abalwadde muzukizenga abafu mulongosenga abagenge mugobenga dayimooni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa.
Ekisoka ekyakulonga tunakuwonya walina okubanga tukulira obwakabaka bwa katonda abantu nebabutegeera nebabuyingira kakati batandika ebyokuwonya tulina okuwonya
ebituufu
n'okuzuukiza n'okuwonya abalina endwadde zonna ezabuka naye baatugamba tuwebuka kubanga naffe amaanyi gaakulebwa gwabulire yesu
yebazibwakatagenda
okulaba ebyamagero bijja naye sente kyokka zaasuluuza
abomukadde
obusatu mukadde ataano nagamba omwoyo oyo si ye mwoyo wa kristo guno omwoyo omulala bano babeeraku sente babamalako n'obudde obuwulira ekigambo anti nakulabula buli kumuntu wonna ono okulabamu nawe okulaba mu kiku nawe okulaba mu kiku enjiri ye ewetteu somayo njiri lumu nekudda
kukulagula
nga kukuŋŋanya ssente kati omutuka po bwawulira bino bibaatu 16
n'ekumi
n'omusanvu kye kyaddina
Luka abatume essuula ya 16 n'olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba bwe luti olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi n'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi
ennaku nnyingi nyingi nnyo nga bwosibuti naye nga nabo tebaka
kitegeera
kibuna omwoyo asi mwoyo wa katonda okumala ennaku nyingi era ennaku nyingi abantu babanyumira ekikiti ekiri mu kanisa ekikuŋŋanya sente
zonna
mwe mweyongera kugenda kubanga ennaku nyingi ekanisa terina bakozi
olwekikulu
okukola
byonna
gwe mwoyo gwa sitaani owe mwoyo wa jezebeli gwe kugenda mu maaso okukola naye ennaku zaali nyingi ng'abatume bwe bali kubanga bagambye pawulo n'abatume
abalala
yaliwo naye nga weekuliga okukola ebyo kati ekkanisa eya kristo emyaka mingi nga tinna basuula mwoyo okugenda kusulasuula
abantu
nebakweri ne bayita
obwereeka
ne gubatankulatankula bwe gumala kukulagula ennaku nyingi nga
tekutekubanga
gwali kweyambaza eddiba
nenga
gwogera bwe
basajja bakatonda
abatubulira yesu
abikuba bitume essuula ya 16 n'olunyiri lwa 18 n'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti nkulagira mu linnya lya yesu kristo muveeko
nti omwoyo guno
bwobeera
oli mukatonda
okyekusooka
gweobeera ofuna ennaku baba banga bagwanda oli wani
onakuwaakikusaakulagulaakola
sentebikebigenda
maaiaguaomwoyosi
mwoyo wa kristo nakuboggolera
mubaka
omunya lyayo nekumuvaa
Bigirwa batume 16:18
18.
N'amuvaako mu kiseera ekyo naye bakama be bwe baalaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo Ebikolwa bya 2 16:19 naye bakama be bwe baalaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe kubanga Bayudaaya. Ikotumesula ya 16:21. Era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga.
Kati nga bakuwaliza n'okuwaliza
ebyaka
by'okusiba
Ebikolwa batume 16:21. Era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga newankubadde okuzikolanga kubanga tuli balumi ebikolwa batume esula ya 22 olunyiriri bikolwa batume esula ya 8 n'olunyiriri lwa 8 lugamba essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simooni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikiriza eggwanga lye Samaliya ng'agamba nti ye mukulu.
Yes, he was
raised
Jesus.
He was a wizard. But the wizard manifested it to be an people in the people.
Yes, he was
raised Jesus. Now many are wizards. But they are given in the name of Jesus.
But no,
even this one was raised. According to the next verses 10.
Olinyolo kumirugamba. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku mutwe okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi.
Kakati ne bagamba omuntu ono ge maanyi ga Katonda agasinga obungi okuva ku mutwe okutuuka ku mukulu
bonna nga
bamumanyi. Era nga bagamba omusajja ono bwatuuka engambo
oyo
bonna bagwa basumba abasi naye ng'amaanyi agajja kumala
awo.
All of them
bewitches them.
kubanga Bible yekakasa
Bible
yali bali broken
and it was withered
naye mukono kwako
kubanga
bali oyo Katonda
aliwo where God give the great God
Yesu ye
was great
kati wabu kiri munsiyo abasajja basinga baloge okusinza ku byebabuulira ne ku byebakola naye nga beekozesa mu linnya lya
yesu
kino bakikola okutuukiriza emirimu gya sitaani egiri mu kubikula
13
n'olwomukaaga n'okugenda bo bali okukola katonda basigala bakolera mu linnya lya katonda era n'okukola erinnya lya yesu basigala bakola mu linnya lya yesu okukola eyeekaalu basigala bakola ng'ekkanisa nokukola batu kubabatula baba alina okugamba n'okugamba bamalayika bankyalidde mu kino abamu balina n'eŋŋombe
egambambu
bamalayika basula bubayi ng'alinnya
nabo
naye nga bwobola banyalaga tekukwata ekyeggulu kyokka malayika yali yamukyalidde abera olowooza bamalayika omutu bano bamukuba amalayika baago bamalayika abaago ebakolagana ne bana abasajja kuba singa baali bamuku baali babikulidde
ebyobulu
tobula bakulimiti nga wali eyo mu bagalati esula eyo esooka n'olwomukaaga paka olwekkumi kabe malayika avudde mu ggulu bw'aleeta enjiri
endala
akolimirwenga kubanga bakimanya waliwo bamalayika baabwe bamukulu abagenda okukyalakyali abantu babaleetera okukolesebwa okutali kati waliwo bangi bamalayika
abo
abamu batuuse n'okubayita mu makuŋŋaanya agayitibwa ekkanisa yesu yebazibwa oli n'abayita nekubeerawo nga bonna bunakubwebuomu malayika bulinawo bwawaati bubukabuka butya naye nga tewalike kwogera buli abusise
bu
malayika ajadde abamuku olunaatutumye projekiti amujja
kwabuyabasi
yesu yebazibwa mwebiri abantu balina bumalayika obwagwa malayika kyavudde mu kwe n'atakukuutira biri mu
kwe
era n'atakukubiriza kudda
mukwe
n'agenda oli ensi nagula ensi
tekisoboke
kubanga bonna abatalo bamalayika tubalina ibulayimu yatalirwa bamalayika tumulaba ng'anoonya ekibuga kya katonda bamalayika tebabeera yesu yetubaze ani kwali yatalirwa bamalayika ne batamukubiriza kudda bwakabaka
bomuntu
kubanga bayibuli yegamba nti omuntu omukulokoka bamalayika mukulu balyamu embaga lwaki bagikola balaga omwana akomyewo eka kati nga bajja
okusisuna
nga tebakubuulira ku biwala bebamu abali ku
sitoori
obasinga n'abakkiriza nti yerusaalemu bagenda
munaye
ng'akubaabeeri abamalayika basatu bamukyalidde nga bano bajja wayiti bano baakundi bajoseph smith joseph smith bano abamomoni naga abamalayika bankyali naye nga bwowulira mutabo
lwabwe
bakugamba yerusaalemu bagenda mwesi bamwabeeka okusinza ku malayika
byeyabagambakati
malayika olwo gwe bagamba kibuga yerusaalemu
ekyomukulu
talina nasuubi kati ebyo byalina okugamba nti bagenda zibala yesu
yebazibu
so kyekugamba abasajja bangi abalifudde abaweereza katonda naye nga balina maanyi ga
kizibi
tovula banoonyo abantu bali basobola mumwawula oba maanyi ga katonda basinga katonda bo kasa yakola nti
byamaa
era baasalawo olwokubya
amakaebiyita
mukuloko okulowooza nti byo byasinga emaanyi ga katonda agasinga kisenta y'amaanyi
esingakoi
Bikolwa batume essula ey'omunaana n'olunyiriri lwa 11 ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe
ennaku nnyingi zeyamala nno ng'akola obulogo era bangi balonze okuva mulimu omu yali asindikala kigaali
struggled.
But many days,
God can give you to be rich. And you're deceiving your
enemies.
That is how we are.
Another
is there, he just pushes the
even demons
back. They won't send us.
But
is there existing?
That's
they
built
they commit their prophet
there. They
would not
have
a
room.
Or
if you say
this,
the
one
who said
righteousness.
No, Mr.
Judgment.
They are always
in
civil affairs.
As
they are
doing
so,
and it is speaking vulgar.
You could have a Tumesula, Yamunana, or in your coming up, Billy.
Acts 8,
Philip. Never back, it is a Philippo, Gabuli, and Chili, you walk back of Wakatonda, Nedin Yaya, yes, to Christo. Ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Era ne Filipo yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeera wamu ne Filipo. Bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya.
Naye waruko
kwa
nini? Na lava kumi bima kwa
nini?
Ni yangu kirobi.
Naye
wanyo kwa nini kwa yesa?
Kwa nini kwa nini?
Oga na mwenye biashara kuli kwa nini?
Kwa nini?
Habibu ni mama.
Those are people.
Na wao alika samizi.
And they were wizards.
Nile fura waruko.
And they pretend to
have. Naye fura waruko sisi.
But they are not going to again.
Katika tangu kama mukambi kwa nini?
Now they are moving in Kampala.
Naye Uganda yupo na.
Naye
Uganda. Naye Uganda.
And they are gathering demons.
Baku ni mama wa juu.
They may have enough power.
You
and they are not born again.
And you see them.
They break even their
pipes
to prove that they could
not be.
Yet they are
serious
in doing it.
Sura ya munana n'olunyiro 14 aba batume abali mu Yerusalemu bwe baawuliranga e Samaria bakkiriza ekigambo kya Katonda ne batumira Petero ne Yokana nabo bwe batuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu kubanga ali tannaba kubakkako n'omu ku bo naye babatizi obatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu
kakati emirundi mingi
baso
wangu batisa.
They can baptize.
Nenge chumwa batisi kwa.
In the place we baptize.
Tewali mwenyari.
No spirit there.
Ubanga mwenye kwa sita.
In the spirit of Satan.
Mwenye na namu.
Which goes
to. Wana kwa mwenye ya kwa.
For if you
are in the spirit. Nabaku batisa kwa wali mwenye.
And they baptize.
Kwa wakuni ya mwenye. Kwa wakuni ya
mwenye. Kwa wakuni ya mwenye. Kwa wakuni ya mwenye.
Kubanga yukari ya yawa kulitenti. Kwa wakuni ya kulitenti.
One more spirit to them.
Baadhi watu sokupa mu yokuano watu
ya chini from John the Baptist
neva yingiri kukamwa
na Yesu na Master Jesus
neva nani kwa wapo
kwa Master Jesus ni kato kwa the gospel
naye nga tebali kwaba bamu
abandi
batera kuba omwoyo
nyinianeyoganda
bawulira bajeeyo
bajje
babasabye bafule
okulaba
abikola batume essula ya 8 n'olunyi lwa 17 awo ne babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu naye Simoni bwe yalaba nga olw'okusibwako emikono gy'abatume baweebwa omwoyo omutukuvu n'abaleetera effeeza abikola batume essula ya 8 n'olunyiriri lwa 19 n'agamba nti mumpe nange obuyinza buno buli gwe nasangako emikono aweebwe omwoyo omutukuvu
n'abagamba kati Simon mu nsi yabwe era ey'eggulogo amaanyi baagulanga bagule baagasiibiranga baabaziikanga n'amala ennaku 3 n'avayo ng'alina amaanyi kati olwaleero abantu bali tokuli baniyaganze isirayiri kulamula n'amuwa ennaku 3 kumbe bagenda musiika ennaku 3 ate ng'alina amaanyi amukwee
tuli mbikola batume essula y'omunaana olunyi lwa 20 naye Peetero n'amugamba nti effeeza yo ezikirire naawe kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu
baamugamba kino kirabo era nena kulaakikyokolakikuwabuwa tovulabaiabaaawewa buwaaomwoyo
mutukuvuanaweguyinza
kati Simoni mumukola
yabyakugula
ogula emmanwa zo ogula amaye
nogalekamusenogalikogalagira
ebyokolaomwoyo gosobola okulaaoliwemwoyo gosobola okuinga naye mwana mwoyo wakatonda
You will never go.
You cannot
command him what you want.
Ebikolwa by'abatume essula ey'omunaana oluyinza lwa 21. Tolina mugabo newankubadde okugabana ku kigambo kino kubanga omutima gwo si mugolokofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye obubiibwo obwo osabe Mukama waffe, mpozzi olisonyiyibwa ekirowoozo ky'omutima gwo, kubanga nkulaba oli mususa ogukaawa ne mu nvuba y'obubi.
Ne bamugamba omwoyo wa Katonda
somulowooza
kuba tokumukula
ssentebatomboleneky'ogenda okuteekaoli
mususa gwa kiri kyenn
Ebikolwa by'abatume essula ya kubiri n'olunyi lwa 37. Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya?
Abasinga
wale kukorwege, most who go to the priest, they have already fallen.
when you are born again, you enter the kingdom of heaven.
Bikola batume sura ya kuyonyi lwa 38. Petro n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okujibwako ebibi byammwe. Munawe gw'ekirabo gwe mwoyo omutukuvu.
Yesu n'abagamba mwoka mwenenye munawe gw'ekirabo
Kubanga okusubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala.
Need to buy it.
Need to
pay it.
And
if you are saved, that
we
give
it away.
That's
why I say, you
have to
give it freely.
Sule soka nolinyoro mukaga awo bwe bakungana ne bamubuusa nga bagamba ati mukama waffe ebiro bino muono okomesaawo obwakabaka waisi obwakabaka eri Isirayiri nabagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe byeyateeka mu buyinza bwe ye naye muli bwebwamaanyi omwoyo omutukuvu bwalimala okujja kummwe Namwe munaabanga bajulirwa abange mu Yerusalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya okutuusa ku nkomerero y'ensi.
Nisimani mwono ngeleza amana.
I feel your hope for power.
Paka mkamule kwa yamu.
I'm about that try yamu.
Wasi mnyani.
I'm that
is seen.
I'm the power of Jezebel.
Wezebel hayo msambu yeku na kwa wasi
mnyani. Let me show you under this water.
Na isa yesule yeku.
And I desire yamu 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 yamu.
I'm going to go to the house.
Yes, you are. Praise Jesus.
Amen. Amen.
The power of God.
When you work
is in the Spirit of God.
So
today we are studying his results.
And
what
is your
spirit of God? By his work.
Because if you not going to get it,
you know some of them will be the fullness of the Holy Spirit. You know,
we are
the same
spirit
of God. That's the next part
which you call.
What is
your spirit of God? What
is your spirit of God?
Right way to go to some
of the things. Why do you need to study? By the spirit of God.
Who would
you be called?
Yes, you have
praise
him.
Praise
him. We
don't know.
Yes, you have to go back.
What is the gift given you want you to know him?
When we are ready, I'm going to ask
you. You don't get a gift and you don't unwrap it.
I have it to
you. See what's inside?
No, what bomb?
Give the gift a bomb.
Never did I pick up one.
Let me wrap it very well.
I'm going to ask you.
I don't want to unwrap my gift.
I
don't want to look at it.
No. No, they
you
hide
it under your bed.
But I don't know if you some
blow the entire bed that spits you up in the room. Blows you off the room.
And you know,
but the gift becomes something else.
But you want to wear
now the Holy Spirit.
I think it's open woman.
He accepts us to know him.
I think it's open.
He allows
open woman. That's why he
says,
the
Spirit of God does not
result
from
the
Spirit
of God,
for he is a jealous spirit.
We go to John 14.
Yokani sura ekumi n'ennya n'olunyi lwa 15. Obanga munjagala, munaakwatanga ebiragiro byange. Nange ndisaba kitange, naye alibawo omubeezi omulala. Abeerenga nammwe emirembe n'emirembe.
James
will be breaking. What is truth faithful
in the church?
What
James
will
be there? James will
say,
what will not be
when the poor and the rich
can
rise?
And
then this is
what will not be when
the
poor
and the rich can rise?
What will not be when the poor
and
the rich can rise?
And death charges.
And the woman who was going to get a
and the
whole
thing has said to me,
that's what
the entire world judges. Now the commands are those. If they are
promised,
what the Spirit is this which is
available,
and it remains working.
Yes, you are.
Praise Jesus.
So
now he says, if you love me, you
will
obey my commands.
Now
for another
comfort,
right from the Father.
Yes, you are.
Praise Jesus. The Spirit of God.
Only
the
woman
is next month.
Oh, no,
he has to be a comforter to all believe him. Who believe God.
And hold his
command.
I know one way.
He has to be a comforter.
It's a comforter.
The word comforter.
I know brand of where
he has to be available.
In
time
to find. Wherever
you want to
see
problems.
Or
you will fall
away. You
will be his presence.
By
this spirit,
the judge
of Satan, he has one person, the one who possesses it, the chief wizard. Now you, the rest, you are supposed to come for it from him. Where is not available, but present, there are no miracles. And if the faces are brought, and the faces are
brought,
and they work.
Why you not want Christ?
Not like the
hero of
Christ.
When
Christ was here, and the disciples
went,
and they two ministers.
Let me know, you
not
want
to be
here.
But
if you have
to give you their powers,
they tell
you, my son.
So
wait, won't you betray me? I want to take you.
I want to take you
and unclose evil power with your blood for you. And
they are
supposed to close you. And where they plant you,
they
will put you and seek you deep in their things. And
they will
share that spirit as you can share your evil spirit.
One works
in the evening, another
in
the morning.
Or around midday or one.
Yes, you must
praise Jesus.
The
Spirit of God.
So you want to
hold the commands of God. Leave us to be with us forever.
Tuli mu Yokaana essula y'14 n'17. Omwoyo ow'amazima ensi gwe tayinza kukkiriza kubanga temulaba.
Ensi tayinza mukkiriza kubanga temulaba. Kakati kanguzeyo
kano.
Mwabana ali mu mwoyo.
You are filled with spirit.
Nga babagamba.
And they tell you.
Huya tambura.
Is passing.
Huya tambura.
Is passing.
Huya tambura.
Is passing.
Huya tambura.
Is passing.
Huya tambura.
Do you see the one passing?
Oba temumulaba.
And moving or you don't see the one spirit moving?
Kitegeeza.
It means.
Ya ali mu mwoyo kuli
kuka. The one in that spirit alone.
Ya kulaba.
The one who sees it.
Niyo mwoyo wa mazima.
And the spirit of truth.
Nga mwenango kulimu.
And you are only.
Huya tambura.
When he says moving, you see him moving.
Yes, you must
praise Jesus. But
this is the
one in the church.
It's
the one of the wizard. Where is he?
Psalms 28.
The one with the
deal.
The one who sees the
sea. Go there.
First
Psalm.
We shall come back. First Psalm.
The one who sees
this truth, how do they look like?
Samuel, Chisoka, Sura, Makumi, Abidi, Munana. Samuel ekisooka sura ya 28. Ntandikire. Olunyi olusooka. Awo olwatuuka mu nnaku ezo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyisa eggye lyabwe entalo okulwana ne Isirayiri. Akisi n'agamba Dawudi nti, tegeerera ddala ng'olitabaala nange mu ggye gwe n'abasajja bo. Dawudi n'agamba Akisi nti, kyoliva otegeera omuddu wo by'alikola. Akisi n'agamba Dawudi nti, kyendiva nkufuula omukuumi w'omutwe gwange ennaku zonna. Awo Samwiri yali afudde, ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde. Ne bamuziika mu Laama, ekibuga kye ye. Awo Sawulo yali ajje mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafu. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira Essunemu. Awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna ne basiisira ku Girubowa. Awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo n'abuuza Mukama n'atamwanukula newankubadde mu birooto, newankubadde mu Yulimu, newankubadde mu bannabbi.
Kati Sawulo nkusooka ako
ye
yasooka okuyikanya abalogo
bano
abalika ebizibu n'abagoba n'afa mu bakozibu basooka ne tuyikanya balina ebizibu bonna ne tubagoba bonna kalakata twatuuka nga tunjiriza
Katonda
era tuddamu n'omwoyo.
By the time it went back to inquire from God, God never answered
them.
And they said it was abandoned God.
So let us
go inquire from other sources.
Let
us go other powers.
Do they
want their promise true?
Let us
go to the next verse. First Samuel 28.
Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, munnoonyese omukazi aliko omuzimu ŋŋende gy'ali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu Endoli.
One of Saul's calling to
you,
and you inquire from God, and he will answer you.
Samuel ekisokesura 28 olunyirwa 8. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda. Samuel ekisokesura 28 olunyirwa 8. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda. Ye ne basajja be babiri naye ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti ndagula nkwegayiridde. Samuel ekisooka sura 28 olunyirwa 8 agamba nti ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onninyisize buli gwe nnaakugambako erinnya.
Israel. Bible says that
Israel
is not the Lord.
They will not keep the promise of God. They will
accept
Christ. But the born
again
here,
which
Christ?
Kila ni kama ndo
ya sisi ya kiwiki.
Juzi ndani kuna mtu ana nini?
Hata ukijua ni kwa chile.
Wiki.
Ewe.
Leo kwa nini nafanya hivi?
You know that you say I go to it.
Bana ni kama ndo
sisi ya kiwiki ni.
Eh tu chini kuna nini sasa?
That is the time.
But you are going to have fun in it.
You still need to get that. Ndio
makuruka.
Are they bewitching me?
Hmm.
Samuel ekisoka sura ya makumi abidi munano ulinyoro mwenda. Awo mkazi na mugamba antidaba. Omanyi Saulo biyakola. Boyazikiriza munsi abo abalike mizimu. Na abafumu. Kale chichi echikutesa obulamu bwange. Echiambika okunzisa.
Uliriza.
Listen.
Bawala nari nyumulako mzimu.
Before a demon cleans their head, they never know what is spoken
of,
and they are not revealed.
Why?
They were the ones who
were
speaking with Saul. After the demon cleans them, they check the guard, and they begin to flow blood. I see you.
Samuel ekisoka esura ya makumi abiri munana olunyi olw'ekkumi. Saulo n'alayirira na Saulo n'alayirira Mukama ngayogera nti nga Mukama bwali omulamu.
Alimu Saulo.
Kaulo
esibonya
nawe
Olinnyo lw'ekkumi Samweri ekisooka 2:8 nti Sawulo n'alayirira Mukama ng'ayogera nti nga Mukama bwali omulamu tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino. Awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinyisiza
bano balinyisa
nenyoyeubibonebyebibeera
mu kibuga
n'agamba
sajja bwe yali alagulako
eryawosajja
ali akasanvu gwalagulako n'amugamba ŋŋenda kulaba jjajjaawo n'agenda jjajjaawe n'ayogera
nayeawo
waliwo eddagala lyebakusuubira nebasiba ku mutanaayo
n'olyoka
okongobalamu
nayogera
nejjajja
ono
omusajja
kaaeyakoli
bayibuli yegamba mujamateeka
Samweri ekisooka essula ya 28 n'olunyiri lwa 11. Awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinyisiza, n'ayogera nti ninyisiza Samweri. Awo omukazi bwe yalaba Samweri n'akaaba n'eddoboozi ddene, omukazi n'agamba Sawulo nti onimbidde ki kubanga gwe Sawulo.
Abayigiza ennyimba nga
zino
Now, when the
demon begins,
the
prophesy
for
you all.
One of
the
other
and the
spirit
of God.
He has
no time.
What
was
he going to do?
That's
what we need to
speak.
But what are the conditions?
These are conditions.
So come for it.
You will pass me this in the face.
You will be
able
to
know that we
have
to move.
Asamwile chisoke sula ya makumi yabili mwamu na anu ulinyiru wa kuminabili. Kubanga gwe, olisa ulo. Kabaka na mugamba, antitotia. Kubanga olabachi.
Kati olabachi.
Now what you see?
Na kuolabachi.
Prophet, what are you saying?
Unabakorochi.
What is your name?
Mwete mkuma hako kwa
yo. You are not in this.
Akubaku yeka.
The one in it is the prophet himself.
Baba akubaku kuhulita to kuhin. Akubaku kwa mkaku kizimani. Ha!
Power to
you. Kwa yo.
Order. You just away from there.
Brethren,
what has been wrong with you?
What
you
is wrong?
You have been filled with the Spirit.
Who are you using the
power of your faith? The demon has brought you down.
Olinyo 13 Samuel kisoka 28. Kabaka namugamba kitotya kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka.
Yesu ye wazi. Omukazi yamugamba nze ndaba Katonda ng'ava mu ttaka. Ono siwa muguru. Wa mu ttaka. Era ogenda olaba nti ekwata gali. Ngali mu ndaba mu ttaka.
Samuel ekisoka 28 olunyiro 14. Namugamba nti embalaye eryetya.
Kati akubuuza.
Now we ask
her. Afana na. Nawe kaka lombuze. Naye muka musulma. Olugambe mkono kubo kubo. Mufana na kubo. Mkono kwa mkama kubo. Enyalaya akubo. Hii nama. Enyalaya mkama.
Speaker
of God. Nao mwita wifara.
You ask her. You can
see
and
you can
find nails and you fall down.
Samuel ekisooka esuula ya 28 olunyiro 14. Namugamba nti embalaye eryetya Nayogera nti omukadde ayambuka.
Omukadde muya ayambuka.
Naba kusenze.
Era yenagiddeko omunagiro.
Alina n'omunagiro
wali.
Sawulo n'ategeera nga Samwiri.
Ali wamwera atali mumuli.
Yagambo Samwiri.
Ate omwana guno. Mumakolesa ekisooka.
Samweli ekisooka 2:8-14 era yenagiddeko omunagiro. Sawulo n'ategeera nga Samwiri. N'avunama amaaso ge ne yeeyansa.
Kati Katonda Samwiri nga yava mu ttaka.
Samweli is coming from the ground.
Kubanga amakulu 10:17 n'osooka pakulokuta.
1-5.
Tula kati okulaba ku mutuku.
Tulisooka
kwe.
Then has to first open.
Ate
Samweli ekisooka 2:8-15. Awo Samweli n'agamba Sawulo nti lwaki okungolokosa?
Olojjukira. Bwana Samweli
naye
ali mu mwoyo yamugambye nawe omukuba Katonda nga
tiye
mugambye ndala Samweli.
Awo
omukalimira olukweko oyabuuza. Alipaana n'atya. Nebude lwaka empala atya.
Samweli ekisooka 2:8 olunyiro 15. Awo Samweli n'agamba Sawulo nti lwaki okungolokosa okunninyisa? Samweli ekisooka 2:8-15. Sawulo n'addamu nti neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko. Agamba nti Samweli ekisooka 2:8-15 so takyanyanukula newankubadde mu bannabbi newankubadde mu birooto. Kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola. Awo Samweli n'ayogera nti ombuuliza ki nze nno Mukama ng'akuvuddeko era ng'ofuuse ng'afuuse mulabe wo.
Bamasa okumusula ngamutawanya. Tukira gwe gwa mwoyo ogwatawanya Sawulo.
Samuel Kisoke sura ya 28:17. Era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogera mu nsi. Era Mukama
bwevudde bwe yayogera mu nkuto.
Era Mukama ayuzizza obwakabaka ng'abuggya mu mukono gwo era abuwadde muliraanwa wo Dawudi. Yekaana esula ye 14 n'olunyiri twakomye ku lwa 16. Lugamba Yokaana 14:16. Nange ndisaba kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omwoyo w'amazima ensi gweteyize kukkiriza kubanga temulaba. Agamba Yokaana 14:17. So temutegeera mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe.
Yes, we have some praise. Kati kuno moyo kwa mufiringa.
Very good.
Pale kwenye pepo kwenye praise
this year. That's really going to praise of the Spirit.
Tukusiza, mokama. Nepati kwa hiyo.
And you begin to sing.
Lupa aliza, moyo wa mokama.
Ono mbuka
muta niko
hina
na atambu.
And you begin to hear and feel him more.
And you know where
he's not in us. Why is he not in us?
Yes, we are. Never want to
go to me.
Never tell you.
And it goes back.
Never
what kind of spirit is
it?
I know the spirit is right.
You pass
on drums. You pass
on drums. And you're
sounding drums.
One year.
As a bear. It begins to shake you like that. Shake you like that.
And
down.
Come, the man of God, we know who we need to buy pork. Yes,
praise Jesus. Now these people,
what do
you
want to do?
I was given
to
us. And he has to be in us.
Never,
but
don't
know. Yeah,
no,
what they say here,
we will never say,
but we are going to that
end bit.
Where we shall be on Tuesday next week. We shall start from there.
So
let
go.
But
then at 3 o'clock,
how are we going
to get it?
Which literally flattened
there. But
the false prophets, we shall reach
our
aid.
Together,
you see that
change.
Ezekiel munana.
Ezekiel munana.
Ezekiel chapter
8. You are
going to see
the power.
And you see them possess them. What is it? How they
look.
This one is the spirit of Satan.
Ezekiel slay your munana or your soka. Lugamba
Weirut. Ezekiel 8, verses 1 says.
Awolwatuka mu mwaka ogw'omukaaga mu mwezi ogw'omukaaga ku lunaku olw'okutaano olw'omwezi. Bwe nali nga ntudde mu nnyumba yange n'abakadde ba Yuda nga batudde mu maaso gange, omukono gwa Mukama Katonda ne gugwireyo ku nze.
Waliwo abakadde ba Yuda, abakadde b'ekkanisa, abasajja bali bamulidde ebintu okumala
kiseera,
abakulu bulungi
emyaka,
abaweebwa ekitiibwa naye nga
tulungamula.
Ezekiel essula ey'omunaana olunyi olw'okubiri. Awo ne ntunula era laba ekifaananyi ekyali ng'embala ey'omuliro okuva mu mbala ey'ekiwato kye ne wansi muliro, okuva mu kiwato kye n'okwambuka ng'embala ey'okumasaamasa ng'ebbala lya zaabu etabuddwamu effeeza. Awo n'agolola ekyali mukono gwe n'akwata ku muvumbo gw'enviiri ez'oku mutwe gwange. Omwoyo ne gunsitula wakati w'ensi n'eggulu ne guntwala Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda. Eri oluggi olw'omulyango ogw'oluggi olw'omunda ogutunulira obukiika obwa kkono, awali entebe ey'ekifaananyi eky'obuggya ekireeta obuggya. Ezekiel sura y'omunaana olunyi olw'okuna. Awo laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali eyo ng'embala bwe yali gye nalabira mu lusenyi. Awo n'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, yimusa amaaso go kaakano eri ekkubo erigenda obukiiko bwa kkono. Awo ne nnyimusa amaaso gange eri ekkubo erigenda obukiiko bwa kkono. Kale laba ekifaananyi kino eky'obuggya nga kiri mu mulyango ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono olw'omulyango gw'ekyoto.
Kaakati ogenda okuyingira bw'oti kukuŋŋaana
omulyango
ogusooka nga waliwo omusango
otuddebakukolya
nawo
entebe right for the
people.
As soon as you enter,
it
flows
up one
way.
You reach the syllable.
They
tell you,
say amen.
Where
you enter, they put the chair of your
back. Not near some of the
educated
way
they get
it.
They tell them,
give
you all. They have evil spirits.
Well,
you break up your
food.
When you
hate
your
when
you're
you
they take the power off you.
They blow it off
you. Now you get
to the place that
you give it out.
You
get to house you give it
out.
You
understand?
You
know,
you
know, you know, you know, you know, you know,
you know, you know, you know,
But the angels.
With that spirit,
doing.
Right?
But God showed us. And in their
syllabus,
if your brother here, where they are sent for, be careful with those boats.
What happened? Was your country
for on his night post? That's where they put their spirits. When you look at it, you say, I want to see this man.
Who is that?
You feel as if God stuff is pushing you.
Never look at Moses John.
If you say it's the God,
by
the time you look there, when you have no God. That's why I
told you.
You
know more. You have to
be through by the Spirit of God.
But
he
doesn't
know. He
adopted God. He didn't get
it. Power. You know you speak before, they cannot understand unless God helps them. They remain in and say, a man of God. They see that they are foolish without understanding.
Ezekiel 8:6. Ndiyo kene sambe wala awatukufu wange.
Bino na nama kikozi.
All the fear.
Na waka na kukuku kwa hita kakuku.
And the one way which you call God.
Kato soli na chari kiongo.
That God no more come
to the world. And
the world is still
the man of the place. Mungu na
nisha ni God. That's why I take
you to God.
Called by God.
Mungu ambe chini kundo chiba.
You say what's upon me to close.
Mungu ya mga musabu mwe wa mkama. Kwa mkuku wa
mkuku. Pray the spirit of the Lord.
Mungu ambe chini kundo mungu chiba.
You say what's upon me to close you.
Ezekiel 8:6. Nayo onolaba nate n'emizizo emirala emikulu. Awo n'andeeta ku luggi olw'oluggya. Awo bwe natunula laba ekituli nga kiri mu kisenge. Ezekiel 8:8.
When he dug in the wall,
Nangamba nti yingira olabe emizizo egy'obubi gye bakolera wano. Awo ne nyingira ne ndaba era laba buli ngeri ey'ebyewalula n'ensolo ez'emizizo n'ebifaananyi byonna eby'ennyumba ya Isirayiri nga bitoneddwa ku kisenge enjuyi zonna.
Yes, we was
great.
Ate n'otuuka mu kasenge
eryo that room inside.
Buli omu nga baamuwa ekyagenda
okutambula.
Omulala bw'aba awonye.
Akola
nga
musota.
Kuma ekulu ake. Musabo lyamu.
Ekibaamu
alina kubeera mu musota. Omulala ogenda omuwulira. Akuba nga omusota. Omulanga asooka zimba nga
mukatike.
Kumbe tosa eryomwoyo gwe kutambira mu
ekyo.
Omulala agwa ku ttaka n'atandika. Kumbe ebyo bye bayitira ebyonyo ebyabagamba omwana yatambule bwe kola ekyo. Wano mulonda mwoyo wa Mukama yatambule. Mube kigenda mu nsiwa oyinza
okyewuula.
Ezekiri essula ey'omunaana oluyi lwa kumi na lumu. Era nga wayimiridde mu maaso gaabyo abasajja nsanvu ku bakadde b'omu nnyumba ya Isirayiri.
Abasajja abamulita abamaanyi
Ezekiel essula ey'omunaana n'olunyiriri lwa kumi na lumu. Ne wakati mu bo nga muyimiridde Yazaniya mutabani wa Safani, buli muntu ng'akutte ekyoterezo kye mu mukono gwe.
Okay.